Docteur Banu Bari, mi yettima.
Kadi mi yettima.
Mido adora domude famu ma, experience ma, ko fati e ngakkere jande e nder kodande wodditide, woni fulawari, e nder ko wittotoda e caggal ardagor ma jande ngendigine. Holko woni sabudum?
Woni ka fulawa, woni ka sare. Siko yo paiko e yahu e dudal, e kito, janga. Maabe heba tao janno, bimundu maabe heba suru kabenata, ko wiete lekol, dudal. Tammundu maatawa maobebe no faala, maahibe mari fere, nabugol paiko e kika lekol. Kitawi rido tati timmali, paiko ntosokun, yaha taa janga. Tasare, lekol jidarna adidin, dudeden, faida harai hidi hevi, bai harai himbebe no suki. Tafulawa, kukodoloi kodoloi. Si tawi ino woti, pae koi tas koi koi, maabe sella bui ben, be wawata yahude. Maobe mape ben jabata be yaha don, be inna ino woti, chandi lumbete, ladere no rudi. E hille, hebugol karamako lekoljo, fi kila si be, no metti fi. Kudu wadi faida lekolji din jine, umiwairi taino, ender lekolji sapo, ender leidin din, lekolji jego e fekere, ko lekol ji tawata classe ji din timma ko karam ko lekol jo goto jannata pay koyi wobbe ben hara wona classe goto duwa wonde no satti ka gandal jodo e dum.
Docteur Banu Bari, yewti en seeda no dum battinirta e gandal koy pay koyi ha e dow ngurndam rendoji men.
Gandal ala ton paske lekol ala, karam ko lekol ala, si karam ko lekol ala ko honno goddo hebi tabakaloreya ko wonbe kaccay e be woni jangude cede komion halande ko e der himbe temede tebbe bakka gine tappande njo ko kona kiri jangi hala non kona kiri ko 1 million e quelque ma 2 million o maximum on ngandi e lady yarata yeso fi do jogi kange ma jama ko gandal wawi jettude lady wottandi jawdi si tawi non ber mbudi di jogi don din o wi wonde ma wona fi gandal wondon o wi on waday goddum go on waday kono on hebata gandal si on hebali gandal leydi mon ni yarata yeso.
Docteur Banu Bari, ko a wi totodo mawdo e alhaliji rendo ada mari eboje de laamuli Afrique ma wien gouvernementaji hani yettude ngam waylugol alhali o
si tawi gouvernement no faala yo pay koy koy fo yahu lekkol sino gasa kono ma o yaltina ka jifa makko wada kaal si buy o nawra ka lekko ko buri kon wona to wona nadirede ha ko mi wayno kalamu budget secteur education on fo gine ko sappo e jowe nder temedere yonata ko jettire karam ko lekko yonata ko darnire lekko wano leyde wano takko men do wono Senegal ko près de 40% du budget
buy kadi non no libi felore e dow janginobe wobbe de jabata notade sibe fettama ma sibe nabama ka ladderi jannugol bi olma e dum
ni ko gonga min ber ko mi yi gine kon ko mi ebuno kon goddum dum hari mi wadi goddum dum mi wadano men wanno ko wiete prime e hore salaire janno kono akiri ko 400000 hebata janna do e fulawa ko 1,300,000 franc gine beydano e hore ngeddi makko ni hari ko dun don ko fuddode den non ko du ano hikkude don ko dabbangol be jannaybe ka fulawa tuudi wada panneau solaire wada tele fiyo taw be sunata ko kasare mo kala e mabbe jonna dum moto mi do tangini si tawi dum do wadama yimbe ben yahay ka fulawa si tawi dum do wadama laamu ngu wadi dum don ido wawi feccude yeso kono si dum do wadaka arayno metti fi.
Docteur Banu Bari, mi yettima VOA Fulfulde weltanike ma.
Mi yetti hedi ben fo